music on Sora 2.
It's my shit.
Brain bang bang in my head. Ine anti angawa, putin di bite out lelo sanga di lole ukacha mamawa. Desayang kacha nga di sana di beze anti angawa. So I end up a soka sisi nga teke, koma di bite sindi nga jekwe. Anti anamfa, anamfa, anamfa. So tinayaka anamfa, anamfa. Anti anamfa, anamfa, anamfa. Zambili. Kutinda choka upo akango ziwa ine kwanga kwata anti akango fusa mwauze kutinda konako akango ziwa ine kwanga kwata anti mode mode anti mode amavuta anti mode mode anti mode amavuta anti mode mode anti mode amavuta anti mode ine kwanga kwata kwanga kwata anti akangoziwa ine kwanga kwata kwanga kwata koma anti akangoziwa ine kwanga kwata kwanga kwata koma anti akangoziwa ine kwanga kwata kwanga kwata
musadabwe anti mode mana yundantenga ndiye pokona muno ketse ku abwera mawa musadabwe anti mode mana yundantenga ndiye pokona mulo abwera mawa anti akangodzuka mwauze kuti alindine akangodzuka mundi flasha anti akangofunsa mwauze kuti alindine akangodzuka ino mundi flasha
koma anti akangofunsa tauze kuti ndachoka po akangoziwa ine kwanga kwata kwanga kwata anti akangofunsa mwauze kuti ndagonako akangoziwa ine kwanga kwata kwanga kwata anti mode mode anti mode amavuta 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 anti akangoziwa ine kwanga kwata kwanga kwata anti akangoziwa ine kwanga kwanga kwa komandi akangoziwa ine kwanga kwa kwanga kwa komandi akangoziwa ine kwanga kwa kwanga kwa
download music on Sora 2.